mu mpera z'ukwezi kwa kabiri inteko ishinga amategeko y'u Rwanda yatoye itegeko rigena imikoreshereze y'umubiri w'umuntu n'uturemangingo. Itegeko risobanura neza ko wemeye gutanga ingingo ze mbere y'uko yitaba Imana azajya abisinyira imbere ya noteri ndetse akagira n'abahamya babiri babyemeza. Itegeko kandi rivuga ko uwakoresheje umubiri w'umuntu witabye Imana atarashyize abyemeye, umuryango we ufite uburenganzira bwo gukurikirana mu nkiko abihaye ubwo bubasha. Abaganga basobanura ko umubiri watanzwe na nyirawo mbere yo kwapfa uzajya wifashishwa mu kwigishirizwaho. Muganga Afrika Gasana wo mu bitaro bikuru bya gisirikare i Kanombe ahagarariye urugaga rw'abaganga mu Rwanda yabwiye Ijwi rya Amerika ko itegeko rizatuma hari ubuzima bw'abatari bake burokoka.
Mbere abarwayi babakeneye ingingo runaka bajyaga hanze mu mahanga kugira ngo bashobore kubona ubwo buvuzi, kandi bigatwara akarebo k'amafaranga. Ubwo iyi gahunda igiye gutangira mu gihugu, abarwayi bamwe na bamwe bashobora kuzabona ubuvuzi bufasha hano mu gihugu. Ubuzima buzarokoka, cyane cyane ko usanga abantu bakeneye ingingo z'abandi zizarokora ubuzima bw'abantu benshi, kandi bizagirira akamaro sosiyete nyarwanda ndetse na bwa buvuzi bumwe na bumwe bajya gushaka hanze bakabubonera mu gihugu.
Minisiteri y'ubuzima ivuga ko nyuma y'iri tegeko hazakurikiraho ubukangurambaga bwo kwigisha abanyarwanda gutanga bimwe mu bice by'ingingo ku bushake kandi ku buntu mu gihe ari bazima, cyangwa bagatanga uburenganzira ko nibamara gupfa ingingo zabo zishobora gukurwaho zigahabwa abarwayi bazaba bazikeneye. Bwana Twizeyimana Frodouane, umuturage wo mu murenge wa Kinihira mu karere ka Rulindo mu majyaruguru y'u Rwanda, yemeza ko nubwo atarasobanukirwa uko gutanga ingingo bikorwa ariko yarutanga mu gihe yapfuye rukazafasha abasigaye.
Nk'uko mbyumva rwose ndamutse mpfuye mfite urugingo ruzima narufasha urukeneye. Nk'uyu murenge wa Kozo hari umuvandimwe nzi byagenze gutyo, yari arwaye impyiko arangije arapfa, arenda apfa ntamuhaye urwo rugingo. Ni ukuri byafasha benshi, bisaba ubukangurambaga no kubigisha, biroroshye babyumva.
Abaganga bavuga ko ingingo zikenewe gusimbuzwa mu gihe zarwaye harimo impyiko, umwijima, urwagashya ndetse n'ibice bigize ijisho. Minisitiri w'ubuzima mu Rwanda Dr. Sabin Nsanzimana yemeza ko usibye kugabanya amafaranga igihugu cyatangaga ko bajyaga kwivuriza hanze, iyi gahunda izafasha no kwigisha abaganga.
Ku rwego rw'ubuzima biradufasha ariko biranafungura, byuzuza n'urwego rw'ubushakashatsi bwakorwaga ku muntu. Hari benshi banazikeneraga batanagiraga n'ubwo bushobozi bwo kujya no hanze, ari nacyo gikuru kuko n'ubushobozi bwo kuvura ushobora kubera hano mu gihugu cyacu uragera kuri benshi. Hanze hageraga bake barwa, ariko amafaranga yabagendagaho yabaga ari menshi cyane. Ntabwo byajyaga munsi y'amadolari nibura 10,000 kuri bamwe bikagera no muri za 50,000 ku muntu umwe bitewe n'urugingo cyangwa n'ubuvuzi agiye guhabwa. Rero bigiye gukorerwa aha biroroshya ikiguzi, ariko no mu kwigisha abavura ubwo ubizi abakorana n'undi ubyiga umunyeshuri uzanabikomeza ejo.
Muganga Afrika Gasana avuga ko kugira ngo umuntu akurwemo urugingo bisaba ko aba yarabyemeye mu gihe ariho ndetse akabishyira mu nyandiko.
Uburyo ki rero bikorwa ni uko umuntu mbere y'uko avana mu rugingo rwe igihe yitabye Imana ni uko aba yarasize abifuze kandi akanabyandika mu nyandiko. Iyo nyandiko iba ihari kandi yarabisinyiye imbere ya noteri, kare n'abatemwe babiri babihamya. Hazabaho gahunda yo kwigisha no kumenyekanisha iki gikorwa mu baturage. Bizakorwa, hari akanama gashinzwe gushyira mu bikorwa ino gahunda yo gutera ingingo.
Minisiteri y'ubuzima ivuga ko iyi gahunda yo gutanga ingingo yari yaratindijwe n'uko itegeko ritari ririho. Ivuga ko mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal hamaze gutegurwa ibyangombwa byose bizifashishwa mu gusimbura ingingo. Asuta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.